Yeah, yeah. Yeah. The TLP 5 stars. Yeah. We said, Bumbo class. Ni washo ni bogi ya mjini tunapandisha feelings, tunaongeza team zapati tumedigi getoria tumeti na zikishika chunga usije kuchoma picha we italeta ongeza bila kusita bogi inadona itambue kupima uko abuyole ama tuko anarima uptown sale kama uko burudika twende pewa pewa ama twende pumzika party na the area kwanu jasiki stika msuka wache pande na pande tushafika pool party tujibambe punguza popa cool down to kupange, cause they go do it from Friday to Sunday. Man or real.
Katambla kamata juu, kamata juu. Weta pombe, ongeza juu, ongeza juu. Keme isha, itisha juu, itisha juu.
Keme nice, mikono juu, mikono juu.
Katambla kamata juu, kamata juu. Weta pombe, ongeza juu, ongeza juu. Keme isha, itisha juu, itisha juu.
Keme nice, mikono juu, mikono juu.
Mangeus kama mkondani towa itancho. Party iko fine, yani hii party slot ya albire kwa tunatisha tuki ingia flow.
West that Kenya?
Sisi ndo wenye mato, solo kidi kwenye bend. Yeah, yeah, yuko fame, ka Uganda bin skali. Na zake ziko semtu ya albire kwa 5 stars. Tunatisha kwa iki mdanzo. Western, tunawaka kafun. We are not drug dealer, we are bad man. Killing everything, we different your voice, we are the nigga. We kill this party with the Kenyan beauty. Nairobi and city to Jamaican city. Dance on to the top, to Jamaican city. Dance on to the top. Jamaican city, na batiki mpanko. Acha madharau, ibujasa ilo panko. Eti wate, merura za kulyanko. Haria mbagai, usinifanye mambo. Niko high, mweza ngine juu ya mesa. Maheta tondo keti, tumejafuwa mesa. Polo PJ, hiyo topa simeweza. Kito mkikiti, mweta tulete shisha. Come on, usiwari joo, patika muhuni. Wamebuya juu sauti ya lion. Pati sime na hizi jesu, ongeze volume. Come on, uzi warindai tutapaisha too soon. Wakipoya washo tunapati till noon. Amode na madama wesa hukongu balu.
Kamata juu, kamata juu. Weta pombe, ongeza juu, ongeza juu. Keme isha, itisha juu, itisha juu.
Keme nice, mikono juu, mikono juu.
Katamla kamata juu, kamata juu. Weta pombe, ongeza juu, ongeza juu. Keme isha, itisha juu, itisha juu.
Keme nice, mikono juu, mikono juu.
Weta window, wana wela bula. Indeve ya lula. Kino wanula.
Boy,
sina pesa, sina pesha. Leo sikuwe ni kutesa, yani kesha. Skiza, sikuwe imeweza. Pesa ni ya pombe, takuja kalesa. Unapati na faida, unapati na loan. Madimu akijua, utapati alone. Tiki tiki, wana tikisha majoni.
Nipe tambla.
Katambla kamata juu, kamata juu. Ongeza juu, keme isha, itisha juu, itisha juu.
Keme nice, mikono juu, mikono juu.
Katamla kamata juu, kamata juu. Weta pombe, ongeza juu, ongeza juu. Keme isha, itisha juu, itisha juu.
Keme nice, mikono juu, mikono juu.
Shikisha nomni, washa tukirasha. Kishisha tunandom, tunawasha tukirasha. Na master, na dayo kuriloti tumashada. Na hata kikunyonga, sunajua tunidao. Fire na wine inanipa masedaya. Additional food water inanipa appetite. You should take off nowadays and die. Sana ete 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 eh. Mr. Yon.
Katambla kamata juu, kamata juu. Weta pombe, ongeza juu, ongeza juu. Keme isha, itisha juu, itisha juu.
Keme nice, mikono juu, mikono juu.
Katambla kamata juu, kamata juu. Weta pombe, ongeza juu, ongeza juu. Keme isha, itisha juu, itisha juu.